izibongo zikamnyamana kangengelele ulubisi umadlanga lungenangwebu uhlangile bathuse sengoma mashiye mahle inkunzi esijilajile ejile emva komzi kwadaya ingubo umgasela qoqo lamasotsha nawo asishwile namagumgedlela uzwakane lwakithi ekushumayeleni oluzwake phakathi kwentaba zombili ngoba lizwake phakathi kukagodla nkomo nondulu lwayishaya phansi inhlavukazi.